sikhuthaza ukudluza abantwana abancane kulolu hlelo. Isikhathi esinyela khona kukhula izinga lezinto ezidigital. Kuba isikhathi esinye futhi sokukhula kwabantu aba-addicted kwi-pornography. Ngoba imvamisa i-pornography, iy'thombe zobunqondo, yenziwe sithe akuyona into okwazi ukuyithola inqweni kusenziwa ivumela zokungena othandweni. Manje umuntu enze njani uma ethola ukuthi lo angena naye othandweni kuthe shi kwi-pornography? Khona la ohlelo lezomndeni namhlanje sizokunika iy'nkomba ndlela ukuthi uqhubeka kanjani esimeni salolu hlobo lothando nokuthi iziphi indlela zokusizakala ungabusasuki emsakazweni wakho. Phinde ngikubengelele ezomndeni uhlelo ulethelezela uleko eyiphathekayo ngabaka Focus on the Family. Sithola umbuzo kwintokazi esencane iqeda kuthola ukuthi ethembisana naye ubhajwe ey'thombeni zobunqono pornography, ibuze yathi ngakube ngiqhubeke yinothando nensizwe sengithola ukuthi icwile ivele ngekhanda ey'thombeni zobunqono ey'xakile. Sanda kungena othandweni nayo futhi amabombo bese ey'ngxoxweni zomshado. Ngaphandle nje kwalokhu kuphela, yena umuntu omuhle kakhulu, kodwa ngiyayibuza ukuthi ekazi lezi iy'thombe zakhe zobunqono aziyilo yini uphawu lokungiphaphamisa ngibona ukuthi kunobungozi la? Ngicabanga ukuthi siqhube nohambo lwalolu thando. Chabo Sanhlobo, ngaphandle ke kuze kube ukuthi le nsizwa ikulungele ukulungisa le nkinga yayo. Nobabili, nidinga ukuqonda ukuthi iy'thombe zobunqono ziyi-addiction efana nawo wonke amanye ama-addiction ey'dakamizwa. I-addiction yenziswa isimo somqondo odlala iy'thombe zobunqono, ohlale udlalela leyo TV ikhathi zonke, okugcina seyicekela phansi ngokwengqondo. Uma unqoma ukushada nale ndoda, ungalindeli ukuthi le addiction yayo iyovese iyiphelele nje emoyeni wamuke ngokwayo emva kokuthi senifungile nathi ayidu. Kumbe ukubeka ngendlela ethe ukwedlulela, ungecabangi ukuthi inkonzo yekamero masenisemshadweni iyoyithatha indawo yey'thombe zobunqunu engqondweni yakhe. Akekho wesifazane ophilayo ongavala leso sikhala ngaphandle uma ezoba nomhuzuko naye agcine ebuzulu obubuhlungu. Kungani sisho njalo? Yingoba i-addiction ye-pornography ayingayo inkonzo yekamero. Iluphawu lwesimo mqondo esiphazamisekile esingafuni ukuyibandakanya ebudlelaneni bangempela ngokomzimba. Kunalokho bese lo muntu avala isikhala ngenkonzo engekho esemoyeni ephele engqondweni, inkonzo eyipoki nje. Kuze kube ukuthi lesimo mqondo siyasetshenzwa. Ngale kwalokho akumele nihlabele phambili namalungiselelo omshado. Umshado ngeke ulungise le nkinga. Kunalokho uyokwenza izinto ukuba zidlulele khulise nobuhlungu oyobuzwa kwikusasa lakho. Ikuphi ongakwenza pho ngalokho? Sikhuthaza ukuthi nobabili nibona nomeluleko okufundele, siyanxenxa ukwenza lokhu nendawonye. Kusemqoka ukuba inkinga ye-pornography isetshenzwe phambi kokuba kube negxathu eliyaphambili lomshado. Futhi lesikhathi sonimpele sihle ukwenza lokhu. Yithuba elihle kakhulu la khona ningakayibophezeli ngeyifungo ukuba nilungise konke kunikhathazayo ningakabi i-couple. Uma le nsizwa ukuthi ikuthanda ngempela futhi ikufisela okuhle ukuba ibe nayo impilo yayo yonke, inesigqike esinqala okumele isenze lapho ngokuthi ikuvezele ukuthi iyaguquka kulokho ongathokozele ngakho okubona kuyona. Ngoba manike nabophi ifindo lolu guquko lobo lingasenamandla futhi kunokwenzeka ingabe isayingena le nsizwa ukuba iguquke lo mkhuba wayo. Ululeko oludephile oluze ikhawu series lumsebenze kakhulu mayelana ne-addiction ilona kanye oludingekayo la. Umnyango wezokululeka e-Focus on the Family ungakuxhumanisa noluleko lwalolu hlobo. Iy'sebenzi zethu zingakuxhumanisa nongoti emkhakheni wokululeka nge-addiction ye-pornography. Sicela ukuthi ungathandabuzi kodwa shaya ucingo kule nombolo 031 716 3300 kumbe ungene ku safamily.co.za bese uyascrolla wehle uye ku counseling link. Usengasizakala futhi ngokufunda ama articles nama resources esinawo online ukusiza intokazi sesimene njengesakho. Okwamanje sikhuthaza ngokuqinile lensizwa ekuthembisa umshado ukuthi iblock system yayo ungena kuma pornography sites. Lokhu kungaba usizo olukhulu kuyona. lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yiFocus on the Family. Sihlangabeze ohlelweni oluzayo sesihlabelisa phambili umndeni.